Danny, I go bujiga. Danny, I go tondoza.
And let the beat made by Roberto.
Nilichemonga makanika, I'm a determined fighter. No wonder I fix baby panika. Inejipua wala, kapempa wala, nikandala. Only love, love. Kuyambane setenga yambane, eh. And it's really normal. But what's the purpose of fighting if all of this fighting will only just drive us away? Then us fighting like we can never make things work. Yeah. Ndani yako bujiga, tiga yambana baby. Ndani yako tondoza, umangala bize baboni. Ndani yama kucheza, baby. Ndani yako sekeza, ndani yako kondweleza. Ngati sindine, nyimbo ya Lucky Dube. Angala hiti panyumba pano. Gayambana baby, ndani ya kutondoza. Umangala bize pavoni, ndani ya makucheza. Baby, ndani ya kusekeza. Ndani ya kukondweleza. Ngati sindine.